Ni mtoto fulani bonge la shape
dapo on the track
na bonge la gepo yani. Bora uendelee kudanga tu, dem gani we mshamba tu, uwezekano unaenda dukani na kanga tu, alafu ndani una shanga tu, kutamanisha vijana mtano wakati wa shamba tu. Katai uko sex, hato navongea ni shy, la so fresh kutembea ka umepasuliwa mayai.
Hana mabawa na nataka pie kwenye sky,
na diri nyeusi unaweza sema mbegu za papai.
Kwa sura ganda lonayo adekai from page, anakunywa maja na wayo na narudisha change. Anapenda sana kutrend, anapenda aitwe baby, anarudisha umri nyuma wakati amekwenda age.
Waziata bila kosa wakinasa na wanyosha na waosha na wapaka na mafuta mwamposa, mwili wake na uchosha na shakula sana posa na jikosha. Heni monster kumbe fungu la kukosa. It's hard to believe what's happened. Penzi la mmoja anakuambia wengi wape. Kimsifia boga umeshapata ua lake. Watu wanamla kama mboga, kila mtu ndo chaka lake. Akinywa pombe kinoga, lazima zimendoa wake. Akili anata moja na ligia shape yake. Juzi kazwa hoja kala kijana na baba yake. Anapiga picha kwa majirani, anadanganya kwake. Huyo dem gani we mshamba tu, uwezekano unaenda dukani na kanga tu, lafu ndani una shanga tu, kutamanisha vijana mtano wakati wa shamba tu.
Anavimba kwa demu wake, akisif game yake, akinif sem zake, soza siri tena, anawinda shem zake, anapenzi emi yake, kujikip main wake, utafikiri mwema. Demu wake akiamka asubuhi ya ufajiri, anamshwa afungue geti atoe usafiri. Mwana ameridhika, mkwanja anashikishwa, mama anafikishwa na ndo maana amekwisha. Kiletewa zawadi lazima atahadithia, hata kama ni boxa usimu anayotumia. Inafika wakati manzi yake namhurumia, it's none of my business, acha aone dunia. Kuna kulelewa na kupigwa tafu, ile saa umeelemewa na majukumu sawa, usomi si mnanielewa, tafuta chako ngali kijana hujachelewa. Wazazi wanamtazama, kuna maradhi, anajifanya ajali, anadai kufa ahadi. Amkumbuki mwenzie yeye kuto na washikaji, hakuna Valentine aliyowahi kumpa zawadi. Dada anakupa kalio, kocha anatupa salio, wewe kuto unajiachia kwenye sofa ni lofa, epuka kuwa Super Mario.
Hey, boy.